yande joyi no wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde kori jagnalle e moɗon e nder koye kibaruji ɗi minin andina on ni hande jamma woni noga e jeɗɗo ɓo laati ndukono lewru suumayi hitande fuu ɗo wonta alsilamen tewtata jamma leylitol gadiri jamma tedduɗo sanne ɗum ndukonno en paama no tewtirte e ko woni barke makko docteur Touré Boubacar goto jon andal alsilama ko haalana hen non ni fawara jondu kono CNDH kan woni fedde leydi Niger ndaarol yoltude hono hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe kamɓe ɗo ɓe gaɗi jahagal to enɗan walam ɓe kokko wiidu konnan kulle ndenoji yimɓe hiisa ñaw coronavirus ngu enɗan ɗum ɗu konnan nde région mo Tillabéri no en nanano ɗum waɗiri yewtere men pinno hande studio kala ngu haaltana haala hono gurdan moƴƴuɗan yaade e rewɓe kañum e cukalel e ndima tekoy ko enɗan ndenne caggal lebbi jeego cukalel ko musine endu innum no wodi kulle ko hani ɓeydene yero docteur Diallo Hamissatou Diakité haalniri bande min e nanan e yewtere nde enɗan kori jagnelle e moɗon Soumana Amadou jangan tan habaruji fulfulde yerno mbirnoɗe ni har filla ko darto fawre joni jamma leylatol qadiri ndenene kaydu ɗum wonno jamma noga e jeɗɗaɓo lewru suuma yeeru hitande fuɗɗon to alsilam en tewtito ɗum saabu qur'ana waddi wiide ke jamma on e teddude mum no foti rewde Allah lebbi ujunere ɗum wonno ko fawre joni du konɗa ni hono Allah du konɗa yamiri himɓe filo ɗum fa woɗa docteur Touré Boubacar laatiɗo goto e jo en ande sanne dow filo ko dardina l'islam o andinan en ɗo e dan ɗum wonima faari mum no wonno jamma o heɓirte Allah wi'i e nder qur'ana jamma leylatal qadiri darje mum no foti e rewgol Allah lebbi ujunere ɗum du konɗan no waɗan duuɓi capanɗe jeetati e tati fa e ko deki no nuraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wiiri no hani himɓe filo leylatal qadiri on enɗan illum goho suumayi fato waati sakiti nokkuji goɗɗo o wi eyi himɓe filo ɗum ni hara noga e jeɗɗi lewru ndu enɗan saabu senini a janggi suratu leylatul qadiri nokkuji tati leylatul qadiri o enɗan wartu leylatul qadiri o du konɗa nde sendama waɗama kele meje jeenayi wattu jeenayi jeenayi fan tati noga e jeɗɗi noon ni jonnoon himɓe hewɓe fuu jamma on tan woni ko juulto ko wattu ñagudeji Allah tawi du konɗa ñalowma o du konɗa no han tawi himɓe gaɗa ɗum kandu konɗan ko ɓuuri fuu sembe e majju ni woni hono julde jamma wiyetede qiyamul leyl nde enɗa
qiyamul leyl prière nocturne en redisant le saint coran
non noon ko wattu sogue leydi Niger sappo e ɗiɗi kam woni ko wara ko wattude konno noga e woni ko barmi e ley hippitere ko waɗi sappo e jeetatiyaade sappo e jeenayi lewru mai duɗinaɗi e noga endan e ɗum du konnan miilama himɓe Boko Haram kam waɗi ɗu nder wuuro wiyetego Bila Brim ɗum du konnan kiloji capanɗe hakkude muɗe guinguimi région mo Difa nanene kaydu konnan wonno ko fahanen koɓe hibaru wiyeteɓe événement kañum on ko wurtini ɗum caggal mum du konnan ɓe mbidu hono kulle kewɗe bonnama ɗon enɗan wakkati mo hippitere nde waɗi ndennon wonno ko fawara joni ɗum ɓe mbuli kamɓe himɓe Boko Haram ɓe ndan hono kullantereji sogueyi tawaɗe ɗon enɗan caggal mum wonno ko fahande sogueyi leydi Niger so tokkitiɓe hewtowi ndenne waɗi kandu konnan ko heewi e mabɓe teeti e mabɓe mobel hono gotel kañum e fahande du jaabi e kaɓorɗe mabɓe kewɗe kamɓe ɓen enɗan non ni faware joni du konɗa har filla ko darto coronavirus ñaw wongu e leydi men Niger e leydi duniyaru fo keña nde enɗan Niger wurtini wiide ke ko wattu himɓe ujunaji taton e keme jeena e capanɗe nayyon kan en woni ko tumida tawdede ñaw ngu enɗan kanon woni koɓe ƴeewa nder mabɓe wiyama du konɗa ni nder mabɓe hono fa hande no wodi ko wattu himɓe keme jeenayo e jeenayon kan won ko tawda ñaw ngu ko hakkinkina nder mum du no wodi hemre e capanɗe nayyon laatiɓe hono no woni no sawro joni keme jeɗɗo e sappo e nayyon ka en woni ko sawri daɗi koti wuuroji muɗum en capanɗe joyi e joyi du konɗa ka en woni ko ñaw ngu wari yerno andinore ministére hawjede calla ɓiɓɓade mabɓe leydi Niger haaliri keñam keñam nde fa hande ɓe mbi himɓe joyon woni ko tawɗa ko heyɗi ñaw coronavirus ngu endam nder muɗum du konɗam ɓe mbi himɓe capanɗe nayyo e joyi woni ko ƴeewa ko ɓeɗo tawa zendere heɓi ɗon enɗan himɓe nayon maradi neɗɗo goto laawol ngol ɗo du fa hande ko ƴeewa hono ñemey heɓanaka fuu tawdaɗo e coronavirus ele himɓe muɗum ƴeewaɓe endan yerno andinore nde ɓeydi famminirde nonni fa hannden du hara filla ko darto ñaw coronavirus holli wiide ke hono yimɓe leyleɗe men afrique ɗo enɗan ɗum wala e ɗum nanga himɓe honno yeruno ɗum e ɗum nangir nokkuji kewɗi ni enɗan dum waddini ko fa hande du hono min kaldi e neddo goto latido hono jom andal latibe kay ndono durude e nyawngu endan be kollidu be bi hono alle himbe leede afrique ko duude mun fu wona nayebe sanne gaden du ko nan wori safaraji goddi ko watne balli mudun en seyni yakuba woni ko wete nan ko fammini fa hande bandi min biteddo jalla maryama kenda
on suppose que l'afrique est faiblement
no mile ko leede afrique de deremu nyaw coronavirus gu rabu mun wadai sembe sanne der leede afrique de du dudal himbe mun fu no sukabe ummatore sukabe ummatore dedu nyaw coronavirus gu bibbe mum bawa kigini dum en dundu jom en ande gom bi der led afrique dedu fa hande de en dari himbe chunko diray sanne non fu ko watta nyawgu rabu mum wada sembe caka mabbe de en dari du fa hande to rabu nyaw coronavirus gu wadi sembe fu tawa himbe duudi sanne no chunko diri dodu leydi meden di no yaaji sanne en duuda sanne der mayri no wodi du jom en ande gom bi obe alla e jarde safareji nyaw pabbe der leede afrique de kan wadi ko rabu nyaw coronavirus gu wadai sembe ko hegino
certaine immunité
nanni CNDH kam woni fedde leydi men Niger yoltore hon hakkeji bibbe adamaabe Kenya won kambe himbe mabbe ko wadi jahangal to enda walam be ndaro himbe tam der garol kasu walam to enda le region motilaber gam batbe gaddano dum ballaga balla ko be jaar dum kam wonno kulantereje denoje e kisinoje nyaw coronavirus nene ne kadum du konna be gadi dum sabe alle fa heba tawe nene himbe tam der kasu be de heba deno Ali Kurgeni lati do goto e mabbe kam secretaire general CNDH enda o halni bandimi Elias Gumey ko sabe ko be gadi dum
nyaw kesu wangugo no raba himbe indirango coronavirus gu der wakkati rabu mum gomnati singi labi kisinol himbe labi di dermu gomnati hadi himbe gara juro wade faddabe kasu dundu sabi ko min gari do gantuntade min gi'a no jonde himbe faddabe be wonno yehira min jehi kolo sai hande min gari walam yettore Allah du min tawi ko beedari hebake badu ni ko wattude haddi bi'ado on do der garuje kasude hoya amma har ko darata gattul cummode den kay gam fu e lotul juude idun do idun wadire no haniri min tawidu nokku fu ko cummode de no himbe be minen he ko e amindu min gaddi balla amin min kokki cummode de himbe tawabe no kurete ko watta be kisi rabu nyaw coronavirus gu himbe du kisa rabu ma
kangina irum waddo lala
se kawoni fedde hawjene filo ko darto moñentingol kanyi e gadol kibaruji e leydi men Niger kaindu ko na wadi jonde mu en ko be gatto lewru warre lewru dum du ko na balde joy won ko be jewtito do munube kalando tobbe joy latide ko be cubi e lawongol endan der mun du ko na ko buri sembe kam wonno har filo ko darto faddade hono yewtereji ko wattano e radioji ko jabbi ne won dum wawi yarde Seyni Ayuba Kaka jottino kabaruji CSC yade bibbe leydi kanyi won ko halan dum ruketa Abdourahmane
au cours de ce mois
der lewru du telegom watti yewtereji gom do safareji balebe yewtere de du hanu goynaaki non dundu rafi do tanade labi biadi dinno gan irdum hadama sey to neddo jami lawol majjum CSC ummake darake ko watta handen yewtere de gattol mun tele accham himbe du fa handen kawran dar ko bi adu majjum hawrini amin de fa handen yewtinto filla wadande gollobe ko kobe habaru karti golla den de dara du fa handen filla boytali gaddadi do CSC den sakito dum jewtino halaji gon denino godi
divers qui seront inscrits au cours de la session
nonni to anda gades du konda nokku ittado gam batte hono ferebe keba do jodi kany e himbe tefobe du worde latido du konda ni illu nay lewru janvier 2020 wono ko nokkunde yirbina bonna tiagal himbe men ko murti wiide keka en jogirani ngalan jogirano wodir kasen du talki mabbe ngalan jeewe gam batte be keba nokku du worde de enda ton enda agades do fi on enda waddi ko fa hande ni nokkunde en be yirbini be bonni dum mahammat nur latido kawjido filla ko darto hono gollal biro hono himbe hawjibe ferebe kany e dille wambe to enda agades o famini dum anise karim dum be muy wadde joni
après les événements de 4 janvier
gada bonon daji gadudi der kogol to ferobe te fambe to duwo goni fa dudal ko tawano ton fu sankitama hande min buwi min lamni no kure des fada en dari ko watta labal tabbita fu no wawe wi e hebake der kogol de gonga to wernabe hejorayno fu dundu sabi ko min gatti wobbe mabbe kawra jodo no kure worre bernede mabbe de denno den no jaji sanne amma hande min uuti mangu majji min cendanibe du basuji ko watta neddo mabbe fu mo ina no kure mu dum hebirayno hidira kay amma ni be kebanama to be jodo
de conditions acceptables
nonni biyetedo bana ibrahim latido ngado kabaruji e do rezoji kanyen du kon nan kenya de so jama to enan pj dum woni police hono kawji filla sere do en leedi men niger dum du konda wonno ko ayir info kanyen won ko yottini kibaru o ilu kenya de endam tiagal kanko bana ibrahim o enda o fadano ma to enda o jantinano ma halaji goddi jondu kasendo ma taba e juude mabbe sabbe bi hono won ko wurtini e do fi ko darto hono hala kalaaka yaade e kullantareje ngadaade hono fabar joni e ministere hawjine filla ko darto sogeji kanyu e denagu leydi ko lati du limore e hisabuji ngadaama to enda kanyu won ko fuddi kasen halde halaji goddi e do facebook be bi sappo e jeddi lewru me dubinaade e nogay won ko wurtini kabaruji di kan yottini mo den ne kaydu noddeede ton endam
banniraw ikko he umami ya don tamilo
ananal habar onnato dun no
iri habaru oyeno
nyogungu woni wore himbe delle yasifu gu yottoke daggarime
ha ya don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hisi imagu
aha hokam e dar do majjum
lokotorobe jombe annar kokki shawara do magu neddo loto juude mudun e makataare fade laba ne o deno irla nano odja wada dum der sobbudum don ma lota juude mada fade laba de agol tekker non kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modon ine o ale memude bisaji de do wartike dole memum bisaji de loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyaamo lota yeyre modon to joddo to ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to ne o anta kogal biyan kenan
banniraw mila itellal bannu maada imma tellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am uri komai mi yetti be daade ga kuda mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi niger
yewtal men pinna hande ni har filla ko dartu joge ande do nyamduji be bi no waji bi suka fu muyninaado lebbi jeego e endu innun heba ko beedina ciagal lebbi jeegondi enda har filla ko nyanto nyamandeji e yaru yaruji ko haani watne dun dun tawa bitaji e betteji ko watte yorro faande madame hono Diallo Hamsatu jakkite o halniri bandi min do enda no woni kanko ko nan o goltado fi o enda do gallu nyemey nene ne kadu Rahila Suman landimo o famminiri honni ko min pirte fulfulde
actuellement
der wakati matwaade hanni bibbe kaliji na kebo senne der lubbe mebe qada kidu fotay an innaraw bi'a sai asore pitaji gada digon an he horama adawawi wade bate na homi bita suka mada
odon bayi kokkimin ko woni bitaji muddudi di kan fu e bete o
misali adawawi ho ikarot pombiter lota falaba seda ka fayande bonyina fa benna den de benni sai cuta katta ile murmisa itta giya dan da fidda da sedde himu toppa beda lankal sedda kakka suka mada irbete odida adata wakati adwai fa hanne nota radi nyabbe chomba ngada bati suka mada
ku yari bibbe kaliji di neddo no wawi nawtorade gauri nako nandita wada bita sukam nodu neddo wada ko beydano bitaka kulle nyiboje bandu sukam
on peut faire des bouillies de mil te bouillies de céréales mélangées
on wawi nawtorade gauri bitana sukam na hawro dira irin nyamuriji duddi wada bita ko hida kanni won no dura yemu itta leydi e ko nanni tiddafu dan nyamuride dan wada kyonni bita neddo no wawi beedi nabban biriji sedda iri bita kadu na nafa suka na nyiba bandu makko neddo no wawi beedi tigadigi na chondi kuli kuli na loppal likki beeda kulle leedu fu da en dari qadaaji na hebeudu dan lubbe don ko yaa
inni rawo on no wawi hokki suka mu ira bita ka tantan wakkati fu na saito wayli hokkimo goddum
l'idéal il faut faire des
ko hida sanni kan wani wayle da o hokkamu dum hanne da na hebo sai gaddum fereje mu hebe mu hokke misali hanne da o hokkam bita sai jango wayle o hokke bati e ni wattadu aha inna rawo anna umu suka mada uri hidude amma kuma en kollita kan ni wani hokkude suka mu endu tanto fa labbi jeego den gada labbi jeego ndi sai o hokke bitaji di ibati bateji di to inna rab en darnu koko ennu goldu fa e gada labbi
la so inna jusqu'à l'âge de 24 mois
eto do ko habaruji fulfultili hande sen elen jonkam e lede hewtina en jango to nonto habaruji fulfulde na faddi jango jonkayi do hande studio kalangu assalamu alaikum balen to jamwali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausankore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger